Abaana abo bali wakati w'emyaka okutandikira ku myaka 12, 13, 14, 15 awo. Abaana abo bakyasingidde ddala okutawaanya abantu. Tukwata abaana abo, bwe tubateeka ku poliisi, abaana abo poliisi ate emala n'ebata. Nga bawa ensonga nti bano abaana tebanaweza myaka 18, tebasobola kugenda mu kkooti.
Abaana abakuba abantu nga bava okukola, abateega abantu nga bava mu bifo ebisanyukirwamu, ne babakuba ne babajjako ebyabwe.
Ekisinzo tweraliikiriza be baana abali wansi w'emyaka 15 be basinga okutegera abantu mu bifo by'obusondasonda kuba ekifo kyaffe kya mugotteko.
Obuvubuka buto, obwana buto, myaka 13, 12, obwana buyina mastaki bujja ne bugulawo amayumba ne bubba ebintu kuba buyiza okunywa enjaga, bunywa ebiragalalagala, obwana ne bubba, ate bwe kakibba kakitundamu nga 15, 13, kati sikulini TV yangenze baagibba, omwana yagitundamu 5,000 nagikwatira eri mukyamuka.
Ababbi baingira mu mayumba gaffe ekiro ne batubba ebintu byaffe byonna byonna ne babitwala. Jjuzi babbako wano omukazi TV ne bagitwala.